so dressa dressa nami ngibe mnandi athi ngizophuma ngiye mnandi ngizo dressa dressa nami ngibe mnandi ngizoyobathola masenyane ngizoyobathola masenyane ngizoyobabona masenyane ngizoyobabona masenyane
Señor.